Man, I hate when they talk too much and they don't do shit. Makelele mengi. Back from that Afro vacation, back on rotation. Before asking for features, kindly check on black for quotations. Block 41 with a pack, we at the location. Jason, here's another African hit track for the chase. Kwana esema kwamba misombongo ni shetani. Msasani paka konga tu korombo mpakani. Sijui kusu Kongo kuwa amani. Nafahamu wana nikipita mtawa Kongo na amani. Tatizo kuna mwana na misifa ni kwele. Amekaririshwa kiona mic piga kelele. Basi msamee msikilizeni bado ujinga ni tele. Hiso pambano ni mkutano wa singa singa. Let's roll back the years. Kwenye game ulivoingia ukaniambia hauna fear ukimzimia babi mia. Ulishindwa zingatia hizi njia ukisifia unapo rap. Kumbe hawajui wanachosikia. Mashabiki zako mandazi ma phone for failures. What you gonna do to me? I own your area. One phone call away from someone you can call the dome. Call the young Scott the dome. Y'all hearing this? How you even comparing this? You know my intelligence. I'd rather do a cipher with like 4 or 5 mannequins before I come across another on my slang again. This whole time I never seen a long life fan of okay. Yes man, ilikutokea nini msema? Baada yako nikadrop ya kwangu ikatrend Kenya. Kali akashtuka kusikia ya inasema. Na Sky ikasema Max anakuja wai mapema. Nje ya Tanzania wakutambui kabisa. So ukifly kwenda SA ni kama kazi ya kanisa. Ni wazi Mungu kipaji kanipa. Sivagi masifa, nita inspire vizazi katisa. Ni kitu gani unaweza ukaja conquer? Budget flani siyo support ni sana kukopa. Katikati ya session unapigi wa simu ya izoela siyo zako sisao kutaja sponsor. Shamba wa OMG kivipi tuweza kumachi. Wapi content ya keshe kusachi. Ukadandia Rolls Royce ya Simba. Ushamba mbele ya mafanzi. Ukawa kama laya wanjia Haile Selassie. Na hii ikienda basi njo ufanyi remix. Kwenye video tukutaki you like a low budget Linux. A soul sucking demon and a flow crushing genius. I'm here you too loud for like no fucking reason. Yes. Chomvo liku hype uchane mbele aka vesi ya kwa kila siku kwa ifanyia take away. Okay. Tukamona AKA anatingisha kichwa kimoyo moyo. Wanasikitika kuhusu future ya EA. Mana media zinaaminisha watu mwana ndo bora. Akiambiwa na Sony trend international wana dorora. Hataki kabisa kusikia maswala ya Kiingereza. Nafahamu vizuri huku tunamtoa na kumpoteza. Ninge kudiss 5 years ago ila nikasubiri upate pate japo yai kidogo la kutabiri. So muda wote conboy ndo aje azitafsiri. Ukatambe mtani wauni wakuone una akili. Everybody know you're not the right candidate. Your people gotta know what high standard is. I had a conversation with your new bitch. Her breath really stink. I had to use sign language. Damn. Fuck around, we coming out like a gender reveal. I'm a spender, the bar bender, about to render a deal. Me and Scott, Peter and Danny, we enter the field. BFC, cool, I'm a nondo, kiendo, to kneel down. Piga magoti.
Piga magoti.
You're not the goat. Umechinja mbuzi wangapi paka kufika hapo. Malipo ni hapa hapa sasa ona kitakacho. Tokea ni mimi na kutoa kafara na beba na kichwa chako. Siyo mkubwa siyo mdogo zote napita nazo. Yeah. Usio unaingia semu wazikusu. Wana kusifia basi jitusi. Habari mwafikia wote wa new school. Mbuzi kafia kwa muza supu. Yeah. July 29th. The Superdome. Masaki. BFC.